Poshi, malkia wangu, this is for you. You've made my day, you've made my life. Oh, hey. Poshi, my love, namomba Mungu akulinde. Poshi, sitaki hata kukupoteza mpenzi oh. Nikwambie siri, tangu nkutane na we nina mali. Bila wewe sitoboi, nisidanganye wala sivungi. Poshi na reli, poshi sitaki uende. Usije niacha na minende. Sorry nkikose, upendo na unipa unakasi. Sijawaipata. Mebango maibite sika motema poshi na kuambia. Na shukuru mekuja kwa maisha yangu mefanya nfurahi. Poshi wangu wa moyoni na wenite. Na furahi hata nkiwa mbali nkizungumza na we. Hata kwa telefoni poshi wangu. Aliponipo nae, niliponipo nae yetu poshi wangu. Kumpata nimetuliza kelele, kelele za moyo wangu. Nafahamu ya dunia ni mengi, na mumba Mungu akulinde, akulinde poshi kwenye hey. Milele nina wewe, na kumbea nishi na we milele hey, baby. Maisha yangu nawe yasiwe complicated,
my love.
Mimi na wewe,
mimi na wewe, malkia wangu.
Palipona makosa turekebishe mimi na wetu.
Poshi wangu, mimi na wewe
hey, poshi na kupenda hey. Na mwomba Mungu akulinde asikuache. Na wewe usiniache. Palipo na upendo hapako si choko choko. Upendo wako umenifanya nifurahi. Na kujona wa thamani. Thamani unayonipa sijawaipata. Unanionesha unajua thamani yangu. Ya mapenzi yangu mimi na wewe. Unanijali mpaka najiona wa thamani. Poshi wangu wanakudie mumasta. Ila umenichagua mimi bila kujali. Sina cha kukulipa zaidi ya upendo poshi. Milele mina wewe, na kumbea nishi na we milele. Maisha yangu nawe yasiwe complicated. Mimi na wewe. Palipona makosa turekebishe mimi na wetu. Poshi wangu. Milele mimi na wewe, na kumbea nishi na we milele. Maisha yangu nawe yasiwe complicated. Mimi na wewe. Palipona makosa turekebishe mimi na wewe tu. Poshi wangu.